magacaygu ibraahim duugo waadan waxaan joognaa sareedo shaqaaqada dharaaxba ka dhacday sareedo oo askarta iyo communityga dadweynaha iskafeen waan heshiinay jiifafkii odayaashii mas-uuliyiintii dadweynihii waan isku maalnay jiifafka baarintii iyo odayaashii ka shaqeeyeen maanta dhintitan baan dhammaytay hadalka uu dhammaaday garta waxaan rabnaa inaan wada shaqayno nabadgelyada ka shaqayno kubahalnayo hadda xarada annada u weyn sareedo iyo ninkan dadaab sub county oo siiga u weyn maanta m c aga annagi anigoo ugaaska maanta waan askarti waa isa saamaxnay waan heshiinay ma koobaana caruurta anadan mar dambe inaan ku xadgudbayn dowladda ooma sheego
ile shida ilikuwa hapo kidogo mbeleni mambo ya askari kupiga watoto ya vijana ya eria hii ilikuwa makosa na nisharekebisha na tumeamua ya kwamba wananchi wafanye kazi pamoja na officers wetu ili security ya pande hii ya Sereto iwe mzuri. Hakuna wakati ambaye sisi police officers tutafanya kazi bila wananchi, kwa sababu wananchi ni watu ambao wataletea sisi information kama bandits wameonekana, Al-Shabaab wameonekana. Hawa ndio watu wanajua mapema kuliko police officers. Nashukuru nyinyi nyote, najua bila wananchi hatutakuwa na kazi. Wananchi ndio anaweka sisi tufanyie hawa kazi. So asandeni sana kwa ile mwito yetu, tutakuwa pamoja and let us enhance security in this area.
Arrimihii daarayta meesha ka dhaceen ayaan weli ma aragtay xal u raadinaynaa. Gabagabadeedii baan hadda joognaa. Waxaan isku ogaanay laba shay. Midda ugu hore in askarta ay mar walbo dadweynaha la shaqeyso ayna dhibin wixii warbixin iyo wax oo dhan ay kan soo siiyaan. Dadweynahana waxaan ka codsanay inay askarta la shaqeeyaan maxay yeelay qofka la ilaalinayo iyo kan ilaalinayo waa inay xiriir fiican u ka dhexeeyaan. Xiriir fiican ka dhexeynin dhexdooda laga faa'iideysan. Marka waxaan leenahay askartana la shaqeyso dadweynaha, dadweynahana askarta la shaqeeyaan. Meeshan aan joogno waa meel nabadgelyadeed ay dhib tahay, waana meesha keliya hadda askar ay noo joogto. Haddaanu nahay ree Abaqayle 17 meelood bay ka kooban tahay Abaqayle ward 17 wardkaasi tu ka kooban hal meel keliya bay askar noo joogta. Marka waa muhiim inaan askarta ayada ilaashano. Aad baan ugu faraxsannahay inay askarta noo joogto.